Mama gawara kana mukora wekuli watu kute tuli gazimbiro kusisira Banna gembo na bona ruachi tine guza barijide mbonya bonyani Waliwe bitwe binyige bibi kibienja garanja tule mfunene kubanyamba Kubanga wente gerezo kusirika banna gisiku wanganzi kilire chimugunyo Ekiso kanchogeza lukumu kumu beba kurubange abo bafa mudiri nganwa Katebe bandi bade batu wagira musonga zafe mpozino kuwagure chika Matenga wenzi jukire miaka jiba mitono kubalia baka suko kufuka Nengo kule kakurofe weda tenga mpya semakura ya fira kukwanga Muyombi ambusa busa wencho ncho baya zichibwe ya ndichira ya manya chakufa kwerante ya ntegeza Kakati njogeza lusajja sajja nendo mbonji kubalwa kusakuranga chakulia Balijide na murabako mundeba kutuwa wayanga poziwe bugambo obusemba yo Muramu ya muzika yo wabu waze na bana bafesonga wano mkule meze murira uya biranga Kakati tulimu banja kumujia yo nowe Kenya tulimu tesa kubiba tutude Chika njagara muulirize kirango changenge njagara tukungane Faba sigade onjagara tuwe manyomu endo wafe Dara tusana tudu chiriro msayu wafe Banange tirima tukwanya Waliwe bintu bye chikadi njinye bitufu chite Sobwe musingi wabali sigara Evya vyo tuchimanyi vya yokebwane Evya ribibanja kakati no yegase Bana kababiriko balokoka echena kwa bamukono kula magezira kumwa Bachitafe tusigazao babaletu Sikali tuwabula mubidiringana Basenga tuguza na juma na lweiso Kubanga beba kubiriza bafeno kufeta liona Alikiriza alifwe yuna Yona jetuliba tukungani de Mwabaze baganda bange Mwiyoyo njagara ntabagana Wetu batu tesa Banange tulima tukwanya Katimwe moroza chiku msayi wafe Zewe mbanyumi zebife wange Katibizu kusajembe litami Kukwe baka ngugumu kamubiroto Ato mwana rogota na misambwa Mbujimuta Zendo tamari bagantulege Orusigango obo kusumichi wogo bugugo Kulira wenfugiri wogo bugo manengara binge fuga newereke rweze nsasi Kugambye nefune kisere kizibu sike fuga Dachine ninyiri rogo muriro No mana rogota na wagwa wechiro Kugambye na sabamu towe kanamu Mchibi na januru imbo ruzito Wekere wenkuruwe simange galira Choka kanyomo nyomako Wendi mutandi kwa tamulara Na munyanyimbe bakutira wenti Kubale ye yogerera talimbwa Nebwe baba balongo nemisimu nemisambwa byonna na mayembe Mwenanga rongara bachara mwebale Abami ngaronga rona abana mwebale Akawara kana mukora we tuli batutude Tuli gazimbiro busisira Akawara kana mukora we tuli batutude Tuli gazimbire mbuga yago Banange mbona bona rwachi ncho nibuza ye kiteke kituwe mmenta Nabano kufunda kunazara tebayiga nnyo ng'abalala bakona digri Emirimu tufunda kunanonya tiyabula n'olusi kusiba ku nguudo Emmotoka tulinnya z'abannaffe kibamala eggaali basikiri okulema Abakazi batandise twesamba n'olusi empewo enkuma okuzingiza oyo nnyinimu Oba jjembe enjagala lituyitemu nga tutudde oba lubaala enjagala yeerobozeemu Kuwange omusajja gyali eyo atapenya era nga gwe mmanyi omusajja emmekete Kubanga yadduukirira abo abawabye n'okufulula abo abalogo Wamma gw'oli kitalo nkutenda gwe wamponya naganga atapenya Wabulondabira nga wa lusimbi omukono wakuwonya kati olutamba atakula Kiteeno njagala kubanga Wenji tanadamula naye ddamu nti tuli batutudde agawalakana mu nkola Tuli gazimbira obusiisira naye kati empologoma ekaaba Bannange empologoma evuga Yiiya nti empologoma ensajja mu kuviira ogwo mwana gw'entale Ali gye ŋŋanga alibeera w'ebweru Kirimu ggwali eyitira mpite Werijja aligenda ky'ennyuma nnyuma nga talaba ebigere alisuula mu nnyanga
Remember where you got it from. www.djericom.com